This is the African Music Mix on the Voice of America.
I'm digging trees. The African Music Mix. The best African music is right here.
يا وسبب حماقي خليتني
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
I'm gonna go get you. I'm gonna shoot it.
Commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Kuna tanata wona nata kisa mkasa mimi medata kwako nimezimika chaguoni lako kunywa kusuka kama unataka naona kuishi na mimi wewe umechoka kila kukicha vitu vinaongezeka ikizidi sana tutatengana na shangaa yani ukifikiria mambo ya mchezo haya mambo ya singioni yani kukupenda sana tayari ushajiona queen na kila nikikupa chatu najiona wa bei ya ghali mimi kwa mwilala TMK kinaonga ngali kamshazali kukupa kibuti sioni hatari mimi ndo teacher boy aka young cat lil majiogo kwa family ze guys wangu machizi mwe mchekisha mejienda na ameniletea mapozi umbe mwona mapepe dozen design ya lozi unachenguka na mabitozi hizo pamba sio zao na kodishaga tuka majezi au na koma na matanuzi eti soda na lewa chips nusu wa amalizi nikupende vipi nikuvulie nguo nibaki unione chizi
nikupende vipi mwona lisa mpenzi wangu mbona upendeki HIV mbele yako mimi nimecheki hospitali wamesema mimi nipo fiti basi nieleze ukweli mpenzi kama unitaki nijue moja tupigane buti nikikwambia ukweli unakuwa hushikiki Mona Lisa kwa lolote uaminiki Mona Lisa nanata kwa kuamini kwako nimedata ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka ona Mona Lisa nanata kwa kuamini kwako nimedata ukilinga sana takwacha na unakuchi na mimi umechoka Akufukuzae, akwambii toka Yote kwa sababu majalala nimechoka Sio enzi zile nilikuwa ninawaka Mona Lisa ulisema bwana umepata Basi kumbuka pesa pia utanua unyauka Mona Lisa dada punguza sana kunata Bwana mjeuri ipo siku utapata Na hiyo ndio siku utayokuja kujuta Basi utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Utakuja kujuta na mimi kunikumbuka Mona Lisa unanata Kwa kuamini kwako nimedata kilinga sana na kuacha na kushina mimi umechoka mona mona lisa unadata wakua mimi kwako nimedata ukilinga sana na kuacha na kushina mimi umechoka nielewe 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 kerekwa huyu kidosho sijui wapi ndamweka nikimwambia sitaki mwenzangu anacheka tena kicheko chake ni kile cha makengeza wewe duli vipi utatakaje mapenzi kwa shauri kama mimi wakati huna pesa nyingi za kutanua gari wala nyumba utaniweka wapi mimi mbona bomba simaniona ninapoteza kila kona mtoto nimenona usinifuate fuate tena koma wenzako wanakuja kujigonga na mavx sina shida na senti zako za chips misi hongu shilling tena naongwa madola Nakushanga, utawezaje kupenda kwa asiye kupenda please kwenda ndo si babaiki hata huja na nini sisishiki tena kwako sitopenda Mona Lisa unanata kwa kuwa mimi kwako nimedata ukilinga sana takuacha na unakuchina mimi umechoka Mona Mona Lisa unanata kwa kuwa mimi kwako nimedata ukilinga sana takuacha na unakuchina mimi umechoka
of the music you want to hear from your favorite artist more often right here on VOA.
Jenny, get that baba, 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 Jenny, get that ba bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
Saka bato, moka poso ato pesio, moke nese liboso, papa papa mama bilenge, ya solo toni miye, to sengi senantambe, abakisela yo mikolo, to sengi senantambe, abakisela yo mapamboli, iyo yo mona papa trise,
pepe ama samba kinwani,
iyo yo mona papa trise,
chansi
Titile Valois, Dengi Maya, Inoila.
Titi Kimwani, Milona Congole.
Pierre Pinda, Alaf Molala.
Osa Motina, Miyazambe.
Gaïta Mwana Kassala, Ramazani Kouita.
Didi Misolo, Mwana Koma Kinshasa. Contoire et Dikini, toujours na top.
Machuda Mandaki.
Lelo, lelo, na kase mawara. Sangona ya etambo, limo, kilimo, bimba. Ah, Didi Kinwani, okarisia. Lisunye panayo, eza, kome bonshuma.
Chic Trésor.
Yeah.
Bali. Nico de Kiki. Mamuli. Oyo bila ngola papa. Zenengeso. Ali. Yadi long. Bienvenue Kamba, Apocalypse 22. Jeff Makwiza, Claudie Mungwilo. Colonel Van. On n'a autant jamais respecté la nature de la musique. Maman Della. PDG Seleki. Yavango, pour les Lissamake, Yaya, pardon.
From Niger to Bongo, the African music mix.
Kina mama mpo. Ni pararira si pararira.
Pararira.
Ai. Mzangu inongoma ya leo.
Pararira.
Ashemeji usilete matata. Kiuno kina mwenyewe. Mzangu inongoma ya leo.
Pararira.
Ashemeji usilete matata. Na mwenye
kuina kanga sote ni twalisakata kwenye mahando ya pasi jamani emani tanganya shemeji yangu jamani usilete ushindani mkono weka begani siweke kiunoni usinilete kero usinitishie nyao usinilete kero
food for thought and good for your feet. The African Music Mix on The Voice of America.
I'm not afraid. Music you want to hear more often, right here on VOA.
Friends about VOA Africa, music, sports, and news.
Continent where it all got started on the African Music Mix on the Voice of America.
Economy.